sesibuyile esikoleni.
Hayi sishisa nabe namhlanje esikoleni.
Hayi basheshe basidedela namhlanje.
Hayi no.
Kudliwa namhlanje la ekhaya.
Sipheka uphuthu nobhontshisi.
Aw! Namhlanje uphuthu futhi.
Hawulungele uyalazwe na usizilala ekhaya. Njengoba ufunda nje sithembe wena. Nawe uyasazi simisa la ekhaya uthi sinjani. Sesithembe inkosi uthi ngawe izosiphumelelisa.
Hayi. Soqhubeka siphumelelise sifana ukukhululeka. Sayithemba inkosi.
Okay.
Angibheke ukuthi kudliwani.
Bheka ngale kitchen.
Okay.
Ngithathe down mama ngingelutho wangibeka high wangenza umuntu qhubeka kumelelise high ngithathe phansi lapha abantu bethi ngeke ngibe lutho wangibeka phezulu awungahlala namakhosi qhubeka aphumelelise abangiyaphela kuwe qhubeka phumelelise noma kuthime endleleni salwane uke wangi
jantala
wange
bega
uJesu
susana
awuyebo
bega
kube amkosi
usiphume
hawu bathandekayo we uke wangi
jantala
ay wange
bega
manje satsuswa ilopho wasimbeka lena
kubeka
umphumelelise
umphumelelise
Jesu smagade smagade sasulwebo baba ngiyakhe umphumelelise noma kuthi mendleleni mina baba ngikukhele dolo ngiyakhe Yeah.